seti lolule mazinyane lolu seti lolule mazinyane nanginabo chocho nanginabo mzaka nanginabo chikichele nyane makhabela nanginabo chocho nanginabo mzaka nanginabo chikichele nyane makhabela Lolu seti, lolu dle mazinyane. Oh la la la, binza mzwanami.